ZWAP.com. It's the kids, baby.
Chumwa dharani ma, minataka waumie. Baby nikise dharani ma, minataka waumie. Doho salale, ulikuwa wapi kipindi nalizwa? Ulikuwa wapi kipindi naumizwa? Baby ulikuwa wapi kipindi nanyanyaswa? Akitoka mama, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, your happiness. Wakitoka wazazi, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, your happiness. Mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto. Ukitaka nibebe mgongoni tete, nifunze kutembea. Akitoka mama, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, your happiness. Wakitoka wazazi, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, your happiness. Mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto. Ukitaka nibebe mgongoni tete, nifunze kutembea.
Slicer.